afike bwana.
Astore workshop tsopano akupatsirani programu ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi liri kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany, kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi iri mkati mwa project ya Afikepo NEP, imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino nsukulu, komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health, Nutrition, HIV and AIDS. Shin, munduna wa zamapunziro. Program yake ndi Afikepo, ndikulandira nini ndi Uncle C, ndikulandira kwambiri ndithu ana sukulu ma musukulu zosiyana-siyana za Afikepo, komanso sukulu zonse za primary. Muli bwanji ka holiday kanaenda bwanji, mwacheza bwanji ndi ama komanso ama mwacheza bwanji ndi ana. Tukulateli cholinga cha program ya Afikepo, kufuna kulimbikitsa majedwe yabwino, komanso tanzi labwino. Msukulu wina mafunsa kuti kodi tanzi limatha kukhala tanzi loyipa, ndiye mwina tigonja yati tanzi msukulu, komanso majedwe yabwino msukulu, kulimbikitsa umoyo wabwino wa ana primary, ndiye cholinga chake cha program ya Afikepo. Ina ndi ankozi iko manchuri imeneyi ikuyendetsedwa ndi nthambi yoona za tanzi, komanso umoyo wabwino msukulu ya School Health and Nutrition, HIV and AIDS. Shine munduna wa mapunziro. Ndiyeno kufika kwathu kwa lero pano pacha sabata ino makamaka pa 15 imene inali Mother's Day kuno ku Malawi, inaliso tsiku limene timati Global Hand Washing Day, tsiku lokumbukira kusamba manja pa dziko lonse lapansi. tidzisamba manja ana sukulu, tidzisamba manja ndi sopo. Chifukwa chiti sopo amapha majeremusi. Ndiye lero cholinga chathu chokumanirana na program yathu ya lero, tikufuna kuti tilimbikitse kusamba manja pakati pa ana sukulu mu nthawi zofunikira. Ndiye mwina tingonena ati tingonena kuti mu sukulu za Afikepo muli ndi mabuku a green, apunzitsi a shin teacher kapena ahedi kapena apunzitsi amene muli pa grupo mumvetsera program ya Afikepo, tatengani timabuku to ngati simunatenge, ngati sitili pa grupo, tatengani kaya mofisi mwa ahedi katili kuti tatengani ndithu thamangani, chifukwa tikhala tikuwerenga page number 42. Page number 42 mpamene titawerenge chiphunzitso chathu cha lero cha Afikepo. Uthenga wathu wofunikira wa Afikepo lero uchikira page imeneyo, page number 42. Page number 42 ndiyo yandikana ndi page number 43. Ndiye wina nkumati za obvious. Za obvious. Page number 42 ndiyo yandikana ndi page number 43 kumene. Chimene ndikutanthauza nchonena kuti mukalitse kula buku lanulo page number 42 ili kumanzere, page number 43 ili kumanja. Ndiye ufuna page imene ili kumanzere ilo page number 42. Akuti utenga number 6 paja nkhani ya Afikepo tima unikira utenga ukwanira 6. Ndiye leo tukuona utenga number 6 yo. Wachi number 6 yo. Yo. Utenga wa number 6 ndionena kuti pa page number 42 ndikutsegulati panatawa koma inu page number 42 utawas. Ikuti samba ni manja musanayambe kupika komanso kudya. Samba ni manja ndi sopo musanayambe kupika komanso kudya. Ndiyeno lero kwambiri tuni kina ndime ya chiwiriyo imena kuti kusamba manja kwa hili ndi imozi ndi manjira zambiri zopewe la kutenga kapena kufalitsa madenda. Kodi anko zi kula kuitsa kuwerenga ndijani ndijani anko zi kapena mwina kapena mwina simunaje zokhutitsa Nadia, kapena mwina simunaje zamasamba Nadia, kapena mwina simunaje zamafuta Nadia. Ndeni jani kayatu olonga kale ujeni zanyemba Nadia anso kaya kuzabwera zina ndijani zanyama Nadia anso kwa saraja taja zose zija. Ndiye nkosi banyi muku jama jama. Digirani muone. Niambilensu. Tatitu page number 42. Ndiye mukonsekere machine teacher. ndi club yonse ndi kana ndi ku werenga utenga ufunikira kwambiri komanso funso la trailer ichokera page imeneyo page number 42 chifukwa funso limene tafunse lero limene inu yosabatala mawa mungathu zapatira chirenje chikongola chafikepo likunena kuti kodi ndi nthawi ziti zofunikira kwambiri zimwene mwana wa school akuyenera kuti asambe manja mwana school wa primary nthawi ziti zofunikira kwambiri zoti mwanayu asambe manja ndi sopo ndi zitizo nthawi zimenezi tidziwitseni nambala yathu ndi 0995 517 930 0995 517 930 nambala ya WhatsApp imeneyo komanso SMS mukhozanso kutumiza amenepo komanso maskuls afikepo onse tilinso ndi ma feedback box amene tikukhala ndithu tikufunsa mafunso inuyo kuyankha kulemba pakapepala mukudziwa inuyo zochitika zimene zimayenera kuchitika ndi feedback box. Alright, komanso tikutsekulanso ma lines onse afikepo line yoyamba imene tikutsekula ndi imeneyi ya 0995 517 930 nambala imene tikafunsa tafunsira funso pano mukhoza kuyankha hapo ndithu mwina SMS kapenanso WhatsApp. Okay, tingonenanso kuti mukhozanso kuyankha ngati voice note pa WhatsApp upo kutumiza uthenga wa mawu kupanga recording kutumiza mwachitsanzo awa anayankha sabata latha pa nkhani ya ubwino ophunzitsa ana kusamba manja akuti
bana akakhala ng'onang'ono akamayamba tikamaphunzisa usamba manja akanala ng'onang'ono ana amene waja amakula aukhondo komanso amapewaso matenda osiyanasiyana cholera siku ayamonaja amakhalaso aphunzisi wophunzisa sazawo zaukhondo ngati wana zawo waja sadziwa zaukhondo osamba manja ni sopo wana waja amayesesa ndithu wauza wana zawo waja kuti ii inu tiye ndikamachoka kunyumbuzi ndithu tiziyesese usamba mchani usamba manja ziko.
Alright, tathokoza tokoza kupiri madam menes mhango funso la sabata latha timafunsa kuti pali ubwino wanji tikamphunzitsa mwana kuti adzisamba manja ndi sopo eya mwana wa school wa primary zimakhala ndi phindu lanji ndiye tikuona kuti pali mayankho siyanasiyana amenepo tikunena kuti mkhoza kuyankha pa SMS kapena pa WhatsApp kapenanso kutumiza voice note koma lero funso limene tikufunsa lero ndionena kuti kodi ndi nthawi ziti zofunikira kuti mwana wa school wa primary asambe manja ndi sopo bas funso lake ndi lomero 0995 517 930 0992 517 930 ndiye pamene mukhoza kuyankhira pamenepo WhatsApp kapena SMS komanso ngati mukudziwa kuti muli pa magulu aja a WhatsApp mafora osiyanasiyana afikepo ma districts afikepo mulanje mpaka ukathera ku Karonga mungathe kuchitipa I mean mulanje mpaka kuchitipa mungathese kuyankha amenepo chepo tione kuti kodi uthenga umene watipeza kuchokera mprogramu yathu ya sabata latha ukuti chani nanga amene akupata zidenje ndi ndani takhala pamenepo tiyambe kuona apa timafuna kuyankha funso ndita iwala oh mwaiwala ati chabwino funso timanena kuti kodi pali ubwino wanji mwana wa school wa primary akaphunzira kusamba mmanja ndi sopo ali wang'ono eya tayankha pamenepo tione eya komanso mutiuze ndinu ndani okay right tikutsika uthenga apa uthenga wathu woyamba mprogramu yathu yafikepo umene unatipeza mprogramu titafunsa funso sabata latha mwana akayamba kusamba mmanja ndi sopo akachoka kuchimbudzi asanadye chakudya komanso akamaliza kudya amazolowera ndipo amakula ndi makhalidwe omwewo sasiya ngakhale atakula chifukwa ngakhale Bible imanena kuti tiphunzitse mwana akanali wang'ono chifukwa akakula samachokamo mzimenenso ndinu Mr. Beach Wandira Patron Radio Listening Club Kasitu Zone Mpongozi Peter School Nkotakota Mpongozi Peter achiwandira chitenje mwapatiratu pompo pompo iniyo mukhiritsa ntchito 0995 517 930 ndi namba imene mukhiritsa ntchito kutumizirapo WhatsApp pomponso mukhoza kutumiziraponso utenga ngati SMS komanso pa mafora osiyanasiyana a WhatsApp ma districts onse 7 mukhozanso kuyankhira pamenepo takuthokozani kwambiri achiwandira ndiye kukhala ngati mwayankhiratunso za sabata imene likufunsa sabata inoto fati kufunsa kuti kodi nthawi zofunikira mwana wa sikulu kusamba mmanja ndi sopo ndi ziti ndiye muyankho lanu mwaponyeramonso mmene mwenemo takutokozani mwaperekanso mwayi kwa anthu ena. Ndizoona tikunena kuti kusasamba manja kwina akuluakulu kumaonesa kuti tili ana sitinkasamba manja ndisopo. Timatha kuona kuti akulu awa kusasamba manja kwawo ndisopo akulu awa nkhani yake anangokula basi mangothamanga basi. Choncho moyo ndi chonchobe basi. Uthenga wina ukuti nkufunikira kuti mwana adziwe kusamba manja ndi sopo akanali wang'ono chifukwa zimathandiza kuti mwana apewe matenda kotero amakula ndi moyo wa thanzi chifukwa sadwaladwala. Kuonjezera apa, mwana amakula ndi moyo wa thanzi komanso thupinso labwino. Bless God Mwandira. Mwati bwanji dzinalo amwandira. Bless God Mwandira. Story workshop patron was Scooch Kangawa. Zone Mzimba South. Takutokozani kwambiri. Bless God Mwandira. Right.
Disambe manja. Disopo. Tipewe matenda. Basukulupo.
Anasukulu nase mutisamba manja.
A bless God Mwandira. Nanunso tuti kupatseni tu chitenje cha afikepo. Mukuona bwa tikupatseni kapena. Chanu icho chili mnjira mwapata chitenje cha afikepo. Utenga wina kuti dzina langa ndine Salome Mvula, ndasokera ku Chinyera Primary School Njuyu kuno ku Mzimba North chabwino. Mukuti uteng ubwino woti mwana aphunzire kusamba manja ali wang'ono ndi woti amadziteteza ku matenda osiyana siyana, amakula bwino moyo wake wonse amaonekanso osangalala, maphunziro ake amayenda sobwino chifukwa chophunzira kusamba manja ali wang'ono zikomo kwambiri. Sopano a Salome Mvula, address bwa taponya ni address sabadala mawa mungathe kudzapata chitenje chafikepo. Fwetu tikufuna kuti mukamayankha mzika po onsewa anzano akupatawa ayikatu ndithu ma address awo pamenepo tionenso ena apa. Mukuti answer amatenga kusamba manja kukhala chikhalidwe chake zomwe zimathandizira mwana kukhala nzika ya ukhondo.
Koma nzawuzika zikugwirizana bwanji ndi kusamba manja.
Zona nditi kusamba manja ndisopo mwana ali wang'ono akasewera zimenezo amakhala nzika yodalirika chifukwa chikhalidwe chimakhala kuti ndithu chayamba kulongosoka. Okay, ndine Esni Mohone, Shin Teacher, Chipeta School, Nyungwe Zone, Karonga District. Nanga kunyunge ungakhalise wida ndiku Karonga basi. Takuthokozani kwambiri. Koma address bwanji simunayike box number chani tayikani pamenepo ndithu kuti mwina sabatala mawa nanunso mungapate chitenje chafikepo.
Patikulu patu pokunika madzi chimbuzi sopo tipewe matenda tikale atanzi anape mama wangazi.
Utenga woyamba kuchokera ku Msani School ku Nkhatabe. Mukuti ubwino wa mwana wa primary akaphunzira kusamba manja ndi sopo ndoti amakula ndi khalidwe losamba manja ndi sopo amaphunzitsa anzake amakula wathanzi. Tsono dzina ndani amene mwatitumizira uthenga umenewu? Ndino a Jean Kaude, ndikungoona pa WhatsApp wech. Ndino a Jean Kaude, koma simunalembedwe apo. Komanso address yanu timafuna kuti mudzilemba address ndithu yooneka bwinobwino kuti kodi munthuyu ali box number chani ndi zina ndi zina. Komanso inu munafunsafunsa kumayambirira kuja kuti funso mwayiwala mwayankha kuti amakhala kuti mwana ameneyo moyo wake onse akupewa matenda komwe amayamba kamba kama germs ndi banja lake lonse limakhala la ukhondo kotero tikhala ndi Malawi wopanda kolera ndi matenda ena paja mau akutinso tiphunzitse mwana adakali wang'ono. Ndinungano bonomali pa lapa nsonkho eya. Eya, mene mwatere mutu basi chitenje chafikepo nanonso mwachipata.
sambe manja. Disopo dipewe matenda basukulupo.
Chibuno, timanena kuti ntawi zafunikira kuti mwana wa sikula asambe manja ndizidi tikufunza funso limenelo mkozi kuti yankha program yake afikepo. Ndiye anzathu amene muli mu sikulu za afikepo. Tinanena kuti tatsegulani page number 42. Page number 42. Ya buku la mautenga ofunikira kwa ana sikulu ndi anthu ena ya Department of Shin. Buku limenelo malidziwa la green. Page number 42. Ndime ya chwili yo, line ya number 2, pandime ya chwili. Akuti, ana askuru ndi anthu ena, ayenera kusamba manja, ndi madzi au kondo, komanso sopo, nthawi zonse zofunikira monga izi. Akatuluka kuchimbudzi. Akulakulu zona mpaka lero munthu kungotuluka kuchimbudzi, basi bala manthu watuluka kuchimbudzi uyo. Alipanzimbe kwijo. Oyo kuyamba kuja ujeni sima ya utaka. Iya ya kula kulu. Kusamba manja ndi sopo. Ana sikulu, mwana wa sikulu kungotuluka ntoileti, ntoileti. Basi uyo straight kukagwira mandasi. Mutenga nazo matenda. Mutenga nazo matenda. Tisambe manja ndi sopo. Komanso nthawi ina akuti asana musinthe, komanso akatha kumusintha mwana tewera. Okay, pa comment anasikuluza kumbutsa manda diet kuti chonde pa khomo pano ya bebe tikamaliza kumusintha tewera tionesese kuti tasamba manja ndi sopo. Ya, okay. Komanso kuti sanayambe kudya. Ya, sanayambe kudya samba manja ndi sopo. Komanso tikamaliza kusamba so manja ndi sopo. Ya. Ndawi ina kuti asana pika kumansu atata kupika chakuja kapena asana yambe kugawa. Asana gawire kapena atata kugawira ena chakuja. Kusamba manja ndi sopo. Ndawi zofunikira nzimenezi. Anko zi ata zungulira msikulu so siyana siyana. Anakape zanso kuti palisi ndawi zina zimene mwina zima iwalidwa. Mwachi zanso ana sikulu tikamaliza kukonza pa sikulu. Kusesa. Kusesa pa sikulu. Kusesa. Kusesa pa sikulu. Kusesa. Kumaliza kuwola ponya nkuti. Pacha pa sikulu pazikala nkudet. Ya. Manja mwada bi. Chonde. Tien tisambe manja ndi sopo. Tikamaliza kuonza pa sikulu. Okay. Pali utenga wina hapa. Umene uchukira kwa Emily Nkata. Ku school ya Kawirweru. Muli bwanja Emily Nkata. Gulu likuyenda la afikepo. Mukuti nkhani zake ndizofanana. Alangizi sakuoneka kudzathandiza pa nkhani ya ukhondo. Komabe ngati sukulu tiyesesa kualangiza kuphunzira kuti azisamba manja ndi sopo. Ndikukhulupirira kuti nimayankha za sabata ilo pamene timanena kuti kodi alangiza za umoyo amatengapo gawo lanji kapena mmagwira ntchito bwanji ndi alangizi aza umoyo. Takuthokozani kwambiri ku Kawirweru. Okay, nkhotakota ili motero. Tione anzatu Nkata Bay.
Hello my impactors. Hello my inculcators. How are you this afternoon? I'm sure you have spent your day quite good as I have done it.
Kunkata Bay mene.
You know, our job is to tell these learners kuti azisamba manja ndi sopo akachoka kuchimbudzi. Asambe manja ndi sopo asanayambe kudya. Asambe manja akata kudya ndi sopo kumaso. Asambe manja akamsinda mwana tevera ndi sopo. Ndiye ndifuna ndiziwe kuti kodi mali lady listening crabs anzanga kumene ukumuli knows all incubators zikuyenda bwanji.
Mwati ma incubators Okay, takutokozani kwambiri uteka wanu umenewo. Tione kuti kodi kukasungu kuli utenga wotani kukasungu. Takutokozani kwambiri atendai kandama. Ya, muna tumizanso utenga wanu pamene ipa.
Ankozi, ifeo kuno kumara wa malemba sikulu. Mkwana amene kusamba manja, akusamba mwa inelira. silingane nekuti timapatsa mphatso ina iliyonse kumano timango alimbikitsa kuti apitirize kumaso aziwauza azinzawo obwino osamba manja. Kwa iwo amene sakonda kusamba manja timaonetsetsa zonena kuti tiwayitane tikhale nawo pasi kuwafotokozera ubwino osamba manja kuti nawonso akhoze kusintha. Moti panopa kuno kumalo amalemba ana ambiri akuzindikira ndithu ubwino osamba manja, ngakhale ana standard 1 amasamba manja ndi sopo kungochoka ku toilet, ngakhaleso asanalandire chakudya china chilichonse. Zimene zikuchitika ndithu kuno kumalo amalemba.
Okay, utengo chukira kwa Joseph Mwanza, a shin teacher, Chitundika School, Kalolo Zano Kasungu. Mukuti ubwino umwe umakhala apo pomwe mwana wa school apunzitsidwa adakali wang'ono kusamba manja ndisopo ndi wakuti amazorowera. Ya, takuthokozani kwambiri, takuthokozani kwambiri. Utenga umene wachokera tuone district ina, tuone district ina, ena amene ayankha chokera kuti. Paja timanena kuti pa school yanu ngati pali feedback box mukhoza kuyankha ndi kuponya mmenemo, ana school ayankhe pakapepala kuponya mmenemo kena kwa shin teacher mukhoza kuyankha pa voice note. Tione kuti kodi anzathu oyamba amene atitumizirapo voice note atendai kandama ku Kasungu atiuza zotani.
Kuno kumwala wa Malemba primary school mwana oyamba ndi Ive Saulosi amene yakuti waganiza kuti mwanayo akamakula amakhala waukhondo komanso amapewa matenda otseula mimba. Ameneyo ndi Ive Saulosi, yankho ake ndi imenero. Komanso pali mwana wina Joas Custom amene akunena kuti mwana akaphunzira ali wang'ono zakusamba m'manja ndi sopo amakhala wathazi komanso amalimbikitsa anzake kuti akhale aukhondo posamba m'manja. Amene Joasi Custom komanso ndi winanso Elida Banda amene akunena kuti mwana amakhala aukhondo komanso amalimbikitsa azinzake kuti azisamba m'manja ndi sopo kuti akhaleso aukhondo kuti asatsekule mimba. Ena mwa mayankho amene anapereka pafunso la programu ya dzulo ndi imenero kuno ku mwala wa Malemba primary school, zikomo kwambiri.
Takuthokozani kwambiri atendai kandama chifukwa cha chiri werengera utenga usiyanasiyana umene wachokera ma feedback box makamaka pa skulu ya mwala wa Malemba ku Kasungu. Alright, tikwangule bwanji pano program yathu tikufunsa funso kunena kuti kodi ndi nthawi zizi zofunikira kwambiri kuti mwana wa skulu asambe manja ndi sopo. Tsiwitseni nambala yathu ndi 0995-517-930 mkoso yankha apa amene pautumiza SMS kapenanso WhatsApp komanso pa district fora ya WhatsApp kaya muli aku njira waku mzimba mutumiza pa mzimba kotakota karonga chitipa nkhata pe mulanje Kasungu kuyankha ndithu amenepo kutumiza uthenga kapenanga khale voice note. Machine teacher tikulimbikitseni ana akayankha tiwerengereni mmene achitira atendai ya ndiye kuti zitikhala bwino kwambiri. Ine ndankosini kuthokozani kwambiri komanso ndikufunireni sabata labwino kusamba m'manja ndi sopo nthawi zonse zimatithandiza kuphewa matenda komanso kukhala athanzi.
Mumamvera programu ya Afikepo imene akuikonza ndi Astore Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene ikuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umweyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna waza maphunziro.
Ndisambe manja ndisopo.